teddi faydi min camnil kala kadi ɓo oɗo wattu sijo tamani yewtere hertanade sukaɓe actide jeune kala cakkita yontere wonon e o ga fandu haala Mamadou Samba Seku mine wonde Oumar Waygallo jawando feere no mbaɗɗa
mbiɗa selli bas ala sembe seku
josude sukaɓe
alhamdulillahi
kora tampa e yambere mawludode
non mi tampa e fi hollitindiwide sembe kabaruji ɗi anni holno mbiretenno ko watte hirande haala jongude sanne caggal ko examen aji defkani e bak timmi ko examen aji ɗiɓe noddirta kappu ɗiɗu gaɗɗi ley yontere nde ley leydi meɗen ndi ley yewtere meɗen noddirte mini magge nde e garan jaren to sigaso to ko sukaɓe jokkolɓe gonde ɓamde toon drogueji ɗon poɗɗele bonɗe garen timminiren mbirki sembe calɗi
tafonno Oumar Waygallo en puɗɗiran ley leydi Mali jaɓumbere hertanade mbiyen sukaɓe runde Afrique ɗum woni kala go'o lewru novembre
non wori ndeɗo yambere Sicile moɓe cuuɓi hitande hikka nde ɓe ƴewto yello hono gurdam forobajum hani wadde ƴewte dow ko sukaɓe domtira ley nokko ɗum woni Sicile moɓe cuuɓi o yambere nde ɓe gaɗi ɗum nokku noddirteɗo buguni capantati e goho octobre kañe goho lewru novembre ndu sukaɓe hewɓe kañe tawa toon ministre kuminiɗo kabaru mbirki sembe cende kanko ardi ɗiɗo golleji
jawno feren imuji kapɗo woni certifiat d'aptitude professionnel timmi ñande alkamsare nde
ko ɓuuri sukaɓe ujunaji nogo yom kañi e pecca e centre ngaji temedere e jeenayi ley leydi ndi fo e manggal muɗum sembe
e mbiyan murtireji kamɓe jangguinoɓe tawde fof immotoɓe holti wide ko kala koɓe kokkano ɓe mbawi mbiyan huncata ɗum hoore keɗɗano ko mandi en an Oumar Waygallo dow majjum
comptabilité et mathématique o kana santine komi qimiɗo muɗum ko ana yaafi murtira jangguinoɓe ɓami darde mawdi ɗe jande ame hitani hikka
jawandu feere e mbiyan kamɓe ardiɓe jangguinirɗe duure ɗe neldi ministére humanide jande duure mbiyan talkuru banggal muɗum ɓe holti wide ndennoɓe gattan hakkillo bonandaji e le mbiyan jande duure ɗe
non wori ɓeɗo directeur gaɓe jeeyom jande dow dow wori ley leydi meɗen ndi ɓe kolitiɗo golleji ayam ɗi darne fa laamu hakkudejo timma ley leydi meɗen ndi
aslama en leydi Mali yambini mawludu jamma alkamsare nde mbiyan yigol aduna lwaɗo alay salam
hollitindi wiide wajuji gaɗi ley nokkule ɗe fo sembe seku sukaɓe ɓeyduɗo wajuli ɗi gatta ɗo ɗon woɓɓe jaata so darta e gueɗuji muɗum hewɓe gaɗi toon jagoji muɗum hen fa keɓen famtare keɗɗen Aly Cissé
ñalama o e juuɗe yimɓe fa hewi jeeyoɓe ley leydi ni wakkati mo lumo mabɓe wawi welde hono oɗo suka jokkolle Abdoulaye Kone jeeyo kuri
hitane fuu miɗe gara ɗo mi fuɗɗi golle o ina 2013 miɗen mbawi sottude ujunayyi joyyi na ujunayyi sappo sefa stade Modibo Keita kay nokkule goɗɗe ko nandi e muɗum ko tayka yimɓe jeeyoɓe ka ana wondi yiltade bangue yimɓele mbajotoɓe parking yimɓe kayɓe e moto yettade yimɓele jeeyoɓe ndiyam ɓuɗɗam cottoɓe gooñ kañ ko nandi e muɗum satu miɗen mbawi sottude parking ay ndiyam deɓe sappo ko ɓuuri ɗum du tampere majjum ka ana mawdu ka wonko min keɓata hen ni min kayɓo moto jemma mawludu miɗen mbawi heɓude ujunayyi tati na ujunayyi nayyi sefa
miccitoɗen wiide mawludu hitane hikkane Sicile mum woni ɓeyɗo ndiran juuɗe yalla leydi Mali ndi ana heɓa yaade yesso
jeehen jokka yewtere meɗen mini magga Oumar Waygallo jawno feere mbiyan mini magga meɗen ndeɗo yontere meman haala poɗɗe bonɗe ɗum drogue uji le région Sikasso
a wofay fe ko heewi sukaɓɓe fo hollitan weɗen nawtiro ɗeɗo poɗɗele bonɗe wattu joni o yoga e laamu koɓe wonɓe to Sikasso to mbi ɗum wembi ɗum henen sanne fa keɓen famtare keɗɗen Aly Cissé
Sikasso e damal to drogue uji ɗi natirta le leydi Mali ni ɗum ana faabo yewigol e yarugol drogue le région o mumin bengali horojo fedde kumanine haɓude drogue uji le région Sikasso
toutes les grandes villes
région ay mawɗi hono Sikasso Bukoni Kuchala fayotto le gelleji ɗi fuu sukaɓe jaroɓe e jeeyoɓe drogue uji ɗi ana fayso hande wala fuu jande gaɗaɗo bangal majjune région o jandeji ɗi mi jogui e juuɗe amen ɗo ka holiti wiide sukaɓe fa heewi le région Sikasso ana ele tugol e yargol drogo le wi kanko Mariam Keita horejo fedde sukaɓe le région Sikasso to sababuji fa heewi wonto joppoji sukaɓe yarde droguji ɗi ko heewi yimɓe ɓe fuu a tawa hakkillaji mum en ko immi saabi ɓattiɗo maɓɓe goto maayi na guiɗiraɓe mabɓe wona yimɓe kantiɓe rafi heɓugol ko golla du ana jogani hen darde mawde ɗum saabi so sukaɓe ana wondi ñalawma fuu ɓettiɗo laatare yimɓe takkiɓe heddagol mabɓe bangue hokkataɓe ɗiɗo hakkillaji mawɗo yoppudeɓe yarde droguji ɗi ɓe miloji an ɗum saabi so sukaɓe fa heewi fuu ana wondi yarde droguji ɗi hande le hitande 2019 fedde kumanine haɓude droguji le leydi malini ka holliti wiide ɓe nangui ko ɓuuri ujunaji tati moɗe tramadol keɗo ɗen fa hande kanko mumin bengali ko sifi dow muɗum fedde kumanine haɓude droguji le région Sikasso ɗo le hitande 2019 ne nangui droguji fa heewi ana ɓuuri ujunaji ɗiɗi e temed joyyi moɗe drogu ngaji hono tramadol cocaine jazepam siderine diminangi michi to den wiide fedde kumanine hawude droguji de leedi ndi ana woddi wadde immadraji moodi bangal bonanda ko drogo o way waddude e mabbe beedaade dundu immadraji moodi de min gadi yalla min e keba yimbe jaroobe droguji di wala ko laati dum woni ko christian dako hebani studio tamani yude sikasu
umar wegalu chakje entre ngodde mbiyanna bangal yambereji ne ko jogna min ton
non wori dum on kajjabe cinema jibe anba yottan no kuno dirteedo ciné ex babemba
mbiyan dun kawrtal njeddo bal festival international slam dum woni mirgi wadan bamako do iwde didi yaade jiddi lewru no hitande 2020 to segu ton dun jp family wada concert hultinde album mabbe keso motte to stade amari ndaw
wattu jone ndiara birki sembe chaldi
jawando fere mbiyan equipe leedi ndi dum woni be hibina duubi sappo e jeddi ko wiyata E-17 ana wondi landnade kawrutal iyo mois mbiyan kan mudun ewde sappo e goo yaade noga lewru december to Sierra Leone
maliyano wonde fiidude e leedi murtandi holi tawelle match alle be kawi dum 6-0 le match retour dum be ngadi ben 3-1
mbiyan fa hande wi kanko landino dedo fedde be hibina duubi sappo e jeddi den be landini jaati kawrutal gal demba mamudu hanni dum kanko usman ñalbul Omar way golo mbiyan namitine wiide ngal do kawtal kan U17 mo wuri to wodan to Maroc do woni hitande 2021 bangal mbiyan tiagal leedi ndi to tuba kube tonno men mbilla ciakita yontere de won maccuji piadi jawbuji mon ko hebana Omar way golo
non wori le ciakita yontere jabbi non de mbiyan dum won asawernde FC Barça kany Real Madrid memidiri ton Real tapibe baddi tati kambe be kebi baddel gotel Atlantico de Madrid do hawi Real Betis wadi dum 2-0 tiagal mudum Arsenal e Leicester kebi Leicester wadibe 1-0 Manchester United kanye Chelsea do certi 0-0 Paris Saint-Germain hawi gugal gatno dot 10 gal 4-0 Lyon et Monaco do gatri 4-1
Mar way golo ben bangal heejo jina e le ciakti wonternde wonko jogonda min
fa hande sen jari le Europe to holitinde wiide Bordeaux kanye Monaco an kani fiidude Lyon kanye e Lille do kani fiidude to Espagne to be bid Deportivo d'Alaves to Espagnol to be collectivité de Deportivo Alaves kanye Barça an kani hawritinde le on do wattu fu sen jari le lead Angleterre di Manchester United Arsenal don kani hawritinde
non wattu 14h
non wori awo fay fe holitinde wiide do kadde ten kikida hande do kabaruji meede di no mbieten no so boggo weli tan dum weli ilede ka fa ndie fe no ko nandir on yowtere meede no dirten tous o grende ene wara e kabaru bandiyagal ko wondi hebude sembe le leedi